Abba Bianya sinuno. Naman ni sokwe kwea. Ah, he he. Nami na ya le kwae. Ewe rende be si wone. Amam ni sonande si wone. Mama. Aha. one cause no name no be cause there amazing name cause no mommy mo cause there amazing name are young letter no name anya on with an anio can never run na fall name utara o we mo amo on with an anio no can never run na fall name utara o we mo anu mo oba gona gona me no mommy kam ga gosara obu ni kangiri o okwanu ni kanga mwanu o
Chukunti
ewu kama were nne nya bisi hotutu mokoro beta buzi nne neti nne moro ha hey iti jenne moro gi kanjwa onye ga bu nne gi o hotutu ma ba biale haji kwa nne ewuri ewu tufia mama ya kwotu kwotu wenti mwabo lesie nne gi anya o Madu ji tora madu no waka geje tu para yao achara nyake Adie kwe Ana mabunu asikwa nodi kwe Ie ne menu wata Ona basima nyamiri Mbamba na banu wata e Ona ti kwa no makwa Neji ne agwogu ego hey ibo ne morogi onye di ga munne gi odi ekwo otutu ne chifuta ni naza di chiche onye makwano o merora wanu okwochi ne agwogu ego inaza do merola le ne gi kiji gwogu ego Pacharanya ki yo Ni onye metara no wale Oge jibwisi ya buru Arumadu patara no wa Asim oge jibwisi ya buru Mama 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 Achalugo wanyi Achalugo wanyi yo Esinde marobi mwa Esinde marobi mwa Ne mama Onye jine ekwekwu kpachara anya ya o maka na nne dị ụkọ Ọtụtụ ndị nwere nne taa amasịghị uru nne bara ndị na-enweghị nne n'ebe si onye ga-abụ nne mụ ị bịa na motherless baby taa ụmụaka na-achọ nne ha chọ Umuaka na chante hajua si Unyega mne mo Nine wengi nene besi Unyega mne mo Otutu ndi were nne tatale Ajisi nne ebu ebu Tufia Onye chief Akwibi na tanshifu mambo Idi ele nne ganya chief Lesi anu nne ganya Nari oria nulo Chief Imani chogima Aguru nebu negi nulo Chief Imani chogima Oburu na negi burugi Mbino ni mafo chief Ikarimi hebuwa Kanju keneli Chief sanuma Iwo korobiale Inachuweru mabogo nuso Ikana juwa bole ne what's your need ile manyekene no tiko rice manyekene no tiko beans kanne we gorogo fondue bobo ina no bodu me ai kiwa bo biale idiele leganya na ne buo idiele leganya idiele leganya Ijiri toro mmadu nwa Yake giji kwa toro gi Inanu kiwa mbo biale Asina nene agadi mwa nyanya nonu Odiko jigi ya wenguara Lezi anu neganya Mwa mbo lezi anu neganya Asina nene agadi mwa nyanya nonu Odiko jigi ya wenguara Lezi anu neganya Abogo, desi anu neganya Abogo, bia piom, piom, piom Niji tuna gije Akwiri tuka bubu kugi Biko, desi anu neganya Makana, oke, nabianu Iga, muta waka Boti si wele tan de ganya Boto a Komo gike si leno gi
Awa tsa kade Akwe na nono Mwa bobya
Ato tundi were go Hadi ele le haya
Ya,
onye ga-azụ ya n'ụlọ akwụkwọ. Ọ dị egwu nwaanyị a wee nwa ọmịiko, wee kpọrọ chi na-echere m si ya bịa nụ ka anyị biri. Chi na-echere m, chi na-echere m, bịazenụ ka anyị biri. Nwatakịrị ahụ wee gwakọrọ ngwongwo wee lawa n'ụlọ nne ya ukwu. Ọ larue n'ụlọ nne ya ukwu, ihe dị egwu wee mee. Maka na nwaanyị na-ekwu okwu ya mụtara ụmụ abụọ, ụmụ nwoke abụọ, ndị ọmọ ji eme ọnụ. Ebiela afọ nke mbụ na afọ nke abụọ, ọ dị egwu. Afọ nke atọ na afọ nke anọ, afọ nke ise wee rue. Abata n'afọ isi, obodo wee gbanwo.
Ọkụsime
esi meni agbaba nwa na-enweghị nne, arụba ọrụ agbaba nwa na-enweghị nne, ejebe ahịa agbaba nwa na-enweghị nne, ejebe ozi ụlọ agbaba nwa na-enweghị nne. Mgbe a ga-agụ akwụkwọ ruru achụpụ nwa na-enweghị nne,
ndị mmegbu
ejebe akwụkwọ achụwa nwa na-enweghị nne. Eriwe nri achụpụ nwa na-enweghị nne, azụta akwa achụpụ nwa na-enweghị nne. Nke na-agbawa nwata obi bụ si n'ilo ka ọ na-alarụ. Ụmụ okorobịa bụ ahụnye ụmọ mere n'ụlọ agbaba nwa na-enweghị nne. Gwazienụ m ihe nwatakịrị ga-eme, obekatala kwa ike ụwa agwụlanụ ya. Ha na-akọ ya ọnụ jee n'ụgbanụ nne gị, ha na-akọcha ya si ya jee n'ụgbanụ nne gị. I nwere mmadụ, i nwere mmadụ jee n'ụbọta nna gị.
Ọnụ akọrọ onye ụwa bụkwanụ chi ya ka akọrọ ya.
Nwatakịrị ahụ were na-ebe akwa, o were ute n'ofe ụbọchị, ihe dị egwu wee mee. Nwatakịrị ahụ ọ bụ n'iro ka ọ larụrụ, ọ kọọ 12 in the midnight, o wee gbapụzie n'ụzọ wee gbaga n'ili nne ya ukwu, ebe liri nne ya hụ, wee gbaba nne ya. Nne m, nne m, nne m, nne m, nne m, mama m, mama m, kedu si ka ị siri wee ghara m wee laba n'ala mmụọ. Mama, kedu si ka ị siri wee ghara m wee laba n'ala mmụọ. Ụwa agwụkwala nwa gị, ọ bụ onye ka m ga-akọsara. Ọ na-abụ etisi ama ihe n'ụlọ, a sị m kpọtanụ nne m, esiwe nri n'ụlọ akpọwanụ m, eriwe nri wachụpụnụ m. Akwa arịrị nwa na-ebe ruru n'ala ndị mmụọ, mama ya wee kpọ ya chi na-echere m nwa m. Nwa m, nwa m, nwa m, nwa m, chi na-echere m, chi na-echere m, ebezila ọ ga-adị mma. Chi na-echere m, chi na-echere m, ebezila ọ ga-adị mma. Ngwa lawa n'ụlọ, aga m agwa gị ga-eme. Nwatakịrị ahụ wee gbara ọsọ, wee gbara n'ọsọ wee lawa. Ebe ahụ ka ọ larụrụ, ihe dị egwu were mee. Hụrụ ka chi foro n'igwe, ihe dị egwu wee mee. Mama ya wee kpọ ya chi na-echere m, gezienụ ntị n'onu. Nne ya si n'ala ndị mmụọ wee gbaba n'ụwa ya okwu. Chi na-echere m, chi
nicherem ke kwa munti nolu ngwa bidie baba nobi abu agama gwa gige me ibaru nobi abu mwamo bawana kunwa bo
ew
ibawana ku itichas ku iburu na kuwe gawana ya ego buli litara de ba igeji ya buru pilonia chine chine we baru nunu bia buwe we bawana kuwe bacha ku we tiwe na kuwe ticha we ticha na kuwe buraku Buruna kuwe gawanaya Eba huko luru no maya Otu wanyi we sura kwa huwe Iyo su kwa rana kwa huwe Bokwano 20 naira
Chai
Chine chere uwe werega Werega uwe lawa Neye we bakwa ya esi mwam Mwano kwa rambo mwogi Bagano tu osbodo mwamo No fun tabianya, what I will wara ya We waga no two vodo, on bagara no two vodo. Neya we see ya, God of Ega we.
Chai.
Chine funny we, Ega ye new kebu. Hey! Katom kuru katom, katom kuru katom, biye gauna muwe. Katom kuru katom, katom kuru katom, biye gauna mubanu.
Hallelujah.
Watakiria, we burega upuwanuwe, burega uwechawanu, wechawa karakayae. Haneku kaneku, matuwanu kontenae. Ego we bulu, sopu los Omazi yoke chiego mebenu
Heo
Hanegu kanegu Mata we bidu lorobanu Obu sogorani We lobanu lona layae Eba hukon lo chalulo We lo tawanyi oma Hanegu kanegu no Mata we baba moto dima
Hallelujah.
Chineke we gosie ya, we nye kwa yumise.
Chai.
Chineke we gosie ya, we nye kwa ya konobae. Onyobulu nye jilane ye kuwe kuo. Omebu mwobwe nye, asingi bachara kwa nyokio. Onye nemebu mwobwe nye, asingi bachara kwa nyokio. Wangwa wenye nebe, nelu kwa chukuntie. Wangwa wenye nebe, asimo nelu kwa chukuntie. Hey!
Omebu mwenye selia kana njo. Makane ijiji, ntike nesu zona nili. Efine weyondudu, mwono chia na churi ijiji. Chai.
Mama, 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 nene, nemo, oyo, yo, nemo, nemo, mama.
this good work in me. He is
I kept my eyes on you, sweet.
thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for the peace that passes all understanding. Because you are, we are. And because you leave, we leave. Thank you for the finished work of Calvary. Thank you because he that watcheth Israel never sleeps nor slumbers. Thank you because we are preserved in you. Blessed be your name. Thank you, King of Glory. Thank you for our families. Thank you for your word that is alive in us. We give you praise like only we can, as you have made us to. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Thank you for joining in, and welcome from everywhere around the world. My name is Ada Ehi, and I will be live with you for a few more minutes, leading you through some songs to strengthen you. We just want to bring joy your way, to speak life to you.